baby, my baby, hold on now.
Poppy Nation.
Usiku kucha misilani, moyo wangu nenda mbio. Penzi umekwenda mbali, kutakucha mikilio. Japo tusi afadhali, nitukane mi mwenzio. Ili nikae, nijue, bado mzima wewe. Rudi kwangu mkimbie, achana naye we na mie. Asikufanye we ulie. And when I put ring on your finger, would you be my wife? Nana, nana, would you be my wife? Nana, nana, would you be my wife? Nana, nana,
pendo every day.
Nana, nana,
pendo kipekee.
Nana, nana,
penzi every day.
Nana, 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 nana. Nataka halalisha, ili leo uwe wangu wa maisha. Weho, wengi wanabisha, nikisema mi love. Oh na na, nataka hakikisha, ndani ya moyo wangu na kurudisha. Weho, wengi wanabisha, but baby wanna give you all my love. Rudi kwangu mkimbie, achana nae we na mie. Asikufanye we ulie. I wanna put ring on your finger, would you be my wife? Nana, nana, would you be my wife? Nana, nana, would you be my wife? Nana, nana,
pendo every day.
Nana, nana,
pendo kipekee.
Nana, nana,
penzi every day.
Nana, 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 nana.